wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo maamulka degmada Baydhabo ayaa xarunta degmadaasi raashin ugu qaybiyay 100 qoys oo dadka baahiyaha gaarka ah qaba ah. Deeqda raashinka ah ee loo qaybiyay dadka baahiyaha gaarka qabo ayaa ka koobnayd bariis, bur, saliid iyo timir. Abdinaasir Abdi Arush, wasiirka wasaaradda gargaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa ka warbixiyay gargaarkan.
Waxaan go'aansanay inaan ka wada shaqeyno oo istaagno sidii sanadkan dadka u baahan kaalmada inaan garab istaagno anagoo isla socono dowladdeena madaxweynaha uu weyn yahay, golaha wasiirada, maamuladeena heer degmo iyo saaxiibadeena social media inaan sanadkan sidii sanadihii hore aan u shaqeyn jirnay aan ka badan u shaqeyno oo dadka inta Soomaali ah walaalaheena afgaarsiin karaan afgaarsiino reeko furgabaadna xakamayn dadka uu nugul. Marka farxad weyn inoo taamaan inaan bilaawnay 100 qoys oo horeysay, waxaan si gaar ah u mahadcelinaa madaxweynaha oo arrintaas run ahaantii aad noogu dhiirigeliyay oo noo hormuud noogu ah in barnaamijkan aan ka shaqeyno. Mar labaad waxaan u diraa baaq ummadda Soomaaliyeed reer Koonfur Galbeed, fadlan dadka walaalihiin ah ha la garab istaago. Sanadkan wuxuu ka mid ah sanadaha ugu adag oo na soo maray.
Abdullaahi Ari, gudoomiyaha degmada Baydhabo, ayaa bulshada magaaladaasi ugu baaqay inay caawiyaan dadka danta yar.
Gigma intan surugnaha dad 100 qofood deerow oo masaakiina dadka magaalada aan ka liidi ah oo tabar badan haytmay in la sii raashin oo iyo ku sooman bilir rabalaanka, maadaama maalintii isniintee sal rajamay ba bilaabo doonto raashinkaasi may boona iska jari bur iyo bariis iyo timir saliid. Dadkan may boona barshamay ba 100 qofood oo dadka curyaaminta hayo oo magaalada bay ku nooleen oo may ba tabartimay ba idin yar haytiyo wasaa gargaar ciidanka ma hadnagaan si markaas may boona is mashquuli hayta in bulshadu may raayis oo tabaalaysan walunqabada daba maadaama bili barkaysan rabalaan haya dareerta bulshooyinka Koonfur Galbeed ka jeeda insha Allah may yoon ku wargeliyaan England ala lankay oo masaakiin kaalmay kor in may dadka kaalmeen yoon insha Allah may rajaynay insha Allah balamay boo sifayl oo neewada insha Allah lagu soo doon.
Si kastaba deeqda gargaarka ah ee loo qaybiyay dadka baahiyaha gaarka ah qabo ayaa ku soo aaday iyadoo bisha barakeysan ee Ramadaan la gudi gali rabo.